Melody. The music on this one.
Mwendo swada kaa Amerende Miami atalia kari Kisura kama star Kwenye cinema mbimwende kayori Ado analuzi yo Pendo lako sito fix yo Na usije ni confuse yo oh baby Nitambeba mizigo nipe na kipima joto Wanosubiriri zimendo kwanza tuwa washa moto Simu za paparazi zimenja mafoto foto Minawe paka kiyama labda kitu tenge kifo Patuka pendeze kwa nzuhu China Siva midosho rembo kucha naina Baby mama Puerto Rico pipa na mfuniko tende Puerto Rico minawe Mwanzo mwisho kuachana mwiko uma kwa kijiko minawe Masweet chocolate ashigo labi Tunaendana Wenye moyo wangu mekava umefiti Tunaendana 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 Okay
Kwenye simu na mweka kwenye moyo mazima Agini chiti nitakaza roo ila simu achi mazima Wala sitaji kwenda jimu na mpaka ya benki na pima Hameni sivu marami ya mo eba na ndewa lazima Kana michezo yote ya sama kimana gana geuzika Mama enu anasifa na wambia gani beba Muda mwingine minatama kina kwa sawakika Namvisha pete siku akinizalia ukoleba Amenipenda simnaona anavyo nipakia Mwendo wakinyonga mina kamatia Akizimisi shows da kongo mina mpakia Anachelewa mana nazima isia My sweetie chocolate, she go love me
Tunaendana